Njenga ministry, see focus on the family. Akusinhloso yethu ukukhuluma ngesimo kuyihlokweni nokuphikisana zobuKristu. Nokho, nxa sibuza umbuzo ngokubuka kwethu odabana obusukela didana, sokwenza kusemandleni kuletha wonke amasu nocaciso kwesikole ukuthi iBhayibheli liqhakisa lithini ngakho. Namhlanje la ohlelweni ezomndeni, sizophendula umbuzo ongoba unkonkoni nokushadana kobulili bunye. Kunokwenzeka uStress ngikukhanyisela ke lesihloko hlala ungasuki. Phinda ngubengelele ezomndeni uhlelo lwethezeluleko eyiphathekayo ngabakwa Focus on the Family. Sithola umbuzo oxina nayo komnye umlaleli wethu wathi, kuliqiniso ngempela ukuthi ibhala ingendawo ngomnkonkoni nokugunyazwa ngokusemthethweni komshado weyinkonkoni? Kaningi sengizwile ngale mpikiswane kahlehle sengize ngadide ngalolu daba. Kuthini ukubuka kwenu njengeministry emingezwi neyinikele egunyeni leyibhalo eyiphefumelwe nguNkulunkulu? I-Focus on the Family ikholwa ukuthi inkonzo yekamero iyisipho somdali sothando kuphela phakathi kwankosikazi nendoda. Siphinde sikholwe futhi ukuthi iBhayibheli alikhandi kudedeka ngobunkonkoni. IBhayibheli likuphikisa ngokucacile ngokuthi kusuke kuthathwe isipho sonkosikazi nomkhwenyana abalophawu lomfanekiso wakhe uNkulunkulu njengowesilisa nowesifazane. Kulokho sophinde sengeza ukuqaphela lokhu lapha nakuphi kwingxenye yobuKristu. Isibonelo nomnyalo kaKristu usibeka ngaphansi kombandela ukumemezela kokubili iqiniso nomusa wokuhlenga kaNkulunkulu. Simelwe ukukhuluma iqiniso ngothando kwabaseFesu 4:15. Ayikho intuba yokuzonda namagama aziswana alimazayo kumbe ukulahla labo abahuhwa ngobunkonkoni, ubungqingili nobutabane. Ngoba thina abantu sakhiwe ngumfanekiso kaNkulunkulu, uJesu sifundisa ukuqonda ubunane kumuntu ngamunye obuyifa likaNkulunkulu kunye nesithunzi okubanayo nalamagama kumbe ukuziphatha esikhole ukuthi iBhayibheli kubandakanya nezono zocansi. Ukuba seqhuni kothando kumKristu abuthandabuzwa, nokuma othandweni kuthuthukisa ukukhuluma iqiniso ngomusa nesihe. Ngokugana kwabobulili bunye, asiboni ndawo yakho santlobo ekubukeni kobuKristu. NgokweBhayibheli, umshado ubulili bubili ngokochazo lwalo. Kathi uJesu ebeka ukuqonda kwakhe ngomshado wawubeka ngokwezisekelo zecebo lezulu lomshado ngosemsukeni wendalo. Wathi, kepha kusukela ekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Ngenxa lokho umuntu uyakushuyisa nonina anamathele kumkakhe, laba babili bakuba nyamanye. Ngoka Mark 10:6-8 uJesu wayecaphune uGenesis 2:24. Siyaqonda ukuthi akuse wonke umuntu okubona kunye nathi. Ngisho nalabo abayibiza ngamaKristu bakhona abangakholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu nenhleleko yokudalwa kumbe emvelo iqinisekisa ubulili obubili bomshado njengawo kuphela osemthethweni noyindawo yenkonzo yekamero. Ucwaningo olwenziwe ngobuyonico lukhomba ukuthi abalandeli balowo mqondo kuba kanye ukuthi baphika ubugunya beyibhalo kumbe baqhubuta oluko lwenza lamagama obulili ezwini afiphale. Umbono wethu ngalolu daba, ukuseleka kweqiniso likaNkulunkulu limile aliguquki kungakhathalekile uletha luphuto oluko lwezwi ukubuthelela ngobunkonkoni. IBhayibheli limela kwa konke ukuyiphatha okubi kwezocansi phakathi kobulili obubili nakubo nebala ubunkonkoni. Ngokomcabango oqhubekayo kubiza ukuba abantu nenhlaka eyifuna ukutolika ngendlela yazo iyibhalo ukwenza inkululeko yokuziphatha nakanjani kwezocansi kuyinkonkoni bame nokukhankasa phela okufanayo nakumasingle obulili obuhlukile. Futhi kahlehle bakhona sebesithathele lesi stebhisi. Kodwa kukho kwalokho ongavuma lokho, alukho sanhlobo ucaphuno lwezibhalo oluvuna ukuziphatha okubi kwezocansi. Sibala ucansi ngaphandle komshado obulili obubili nakubani na, kungakhathalekile ukuthi imizwa yakhe yezocansi ithini. Sikholwa ukuthi le micabango iyasiza ukucacisela isihloko engqondweni yakho. Ngokwembono ethexaxa yethu ngalolu daba, sikumemela ukuba uvashele kuwebsayithi yethu lakhona sinendathane embhalo neyinsize ngesihloko zezocansi nomgonkoni. Ngena ku safamily.co.za. Elethi Thembo ukuthi lo mbuzo uzolawuleka engqondweni bese usebenzisa umkhuleko nezwi likaNkulunkulu ukuhlahlela komkukho ngalesi sihloko. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe iFocus on the Family, sihlangabezwa hlelo oluzayo, sihlabelisa phambili umndeni wakho.